Waati damadɔ Amérique politique la a siɲɛ fɔlɔ don Amérique jamana wasabulon ɲɛmɔgɔ bɔra fanga la. Républicain wasaden Matt Gaetz ye wote wajibiya McCarthy bɔli la.
Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
A y'a jira ko a dusu tiɲɛna McCarthy ka ɲɛmɔgɔya la a ma se ka fanga ka wariko sariya dɔ tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ni musako kɛcogo kɔrɔw ye. Wasaden Matt Gaetz, Republican wasaden.
I think 33 trillion in debt is chaos.
Ne fɛ juru miliyari bi saba ni saba ba yirika ye ɲagami ye. Ne hakili la ka dɔrɔmɛ miliyari fila itoromɔɲɔ fila sɔrɔ san o san o ye kunnasirilenya ye. Ne hakili la n'i ma tɛmɛ kalansen kelen musakaw kan o ye ɲagami ye.
It's chaos.
McCarthy y'a jira kunnafonidilaw la ko ale tɛna boli tuguni kumalasela jɔyɔrɔ la. Wasaden Kevin McCarthy, Republican wasaden.
I can continue to fight, maybe in a different manner.
Ne bɛ se ka taa fɛ ka kɛlɛ kɛ nasɔrɔ cogo wɛrɛ la. Ne tɛna boli kumalasela ye tuguni. Nga Republican wasadenw cayalenba min tun bɛ wasabulon la o kɔrɔ ye ko Gaetz mago tun bɛ Republican ka wote segi dɔrɔn ne la ka fara Democrats bɛɛ kan walasa ka McCarthy gɛn ka bɔ fanga la min ye kɔrɔfɔli caman sɔrɔ kabini a sɔnna juruko dantigɛli bɛnkan ma ɲina san daminɛ na ni jamanatigi Joe Biden ye. Republican wasaden Bob Good ale fɛ.
Many of us had begged the speaker, pleaded with the speaker repeatedly.
An chaman tuye kumalasela deli, ka kumalasela deli siye chaman ko akabarake ni juru hake dantigeni walasa ka musaga dogoyali ani fin kura boli uke. Onona aye benkanke walasa ka dofara juru hake uka dante mina.
Debt ceiling.
Hali ni Republican fanba ye vote kɛ walasa ka McCarthy ka to ɲɛmɔgɔya la. Republican Tom Cole wasaden ale fɛ.
Think long and hard before you plunge us into chaos.
Aw ka miiri kosɛbɛ sani an ka fili ɲagami kɔnɔ baw an bɛ taa o yɔrɔ de la n'an ye kumalasela bila. Demokratu ka wote de ɲɔgɔn sɔrɔ ka McCarthy boyen o de ye danfara dɔn. Nga Demokratu wasaden Pramila Jayapal fɛ. An tɛ wote cogo si la min bɛna dɛmɛ kɛ ka wasanbulon ɲɛmɔgɔ McCarthy kisi. Demokratu ka wasaden Annie Custer an tɛ se ka da la wa an hakili la i bɛ se ka o ye a yɛrɛla cɛkɛda kɔnɔ nga siga t'a la i bɛ se k'a ye anw ye nin Amérique jamanaden minɛ cogo min na. Tariku jiginin min kɛra nin Amérique wasabulon kɔnɔ o bɛna waati dɔ la fanga ka wariko bɛnkan kuntala surun kɔnɔ Amérique ka dɛmɛ min kɛra Ukraine ma n'o tun tɛ o la. John Kirby jamana lakanali tɔnba ka kumalasela ale fɛ.
All the House leadership is supportive of continuing to help Ukraine.
So ɲɛmɔgɔya bɛ dɛmɛ don walasa ka taa fɛ ka Ukraine dɛmɛ wa wasabulon fanba min bɛ Republicanw fan fɛ olu de bɛ don ka taa fɛ ka Ukraine dɛmɛ. Hakɛ fitinin dɔ bɛ yen kumakan fɔlenba kumakantigi fitinin mun bɛ ka gɛlɛya kɔsegin o kan nka u t'u ka politiki jira u t'u ka ɲɛmɔgɔya jira. Amérique sariyatigɛlaw bɛna kalata kɛ dɔgɔkun nata la ka ɲɛsin wasabulon ɲɛmɔgɔ kura ma n'o ye mɔgɔ filanan ye jamanatigi ka jɔyɔrɔ nɔnabila filanan na. VOA kunnafonidila Catherine Gibson ka hakilita ɲininiw ani Mohamed Touré ka lakalila VOA Bambara Washington DC.